daadad xooggan ayaa soo galay xaafadaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid a dadka shacabka ayaa ka barakacay xaafadihii ay degganaayeen kadib markii guryahoodii ay biyo xooggan galeen. Issocodka gaadiidka ayaa gaabisaa maanta, waxayna xaafadaha qaar noqdeen kuwa kala go'ay oo aan laysku socon karin. Dadka barakacayaasha oo waa dad aad u nugul ayay aad u saamaysay daadka roobka, waxaana xerooyinka barakacayaasha gale biyo xooggan oo baabiiyey guryihii ay degganaayeen oo ka samaysnaa aqallo. Cabdi Cabdullaahi Isaaq oo ka mid a barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad bini'aadannimo oo aad u adag. Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid a buundooyinka magaalada si ay u daawadaan qulqulka biyaha. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shacabka uga digay inay tagaan goobaha sida aadka ay biyaha uga socdaan. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa ciidanka faray inay shacabka ka reebaan meelaha biyaha xooggan ay ka socdaan si aysan biyaha u dafin dadka nugul.
bismillaahi raxmaan raxiim. Hiraab Fayle, Walingeyga T V-ga Koonfur Galbeed, wasaaradda waafaafinta dhatee ka taala Hambooboda in wargelin yar aan duubno umataano meel kastiyo roogan wali hubtiina wali jiray fatahaado fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada Ilaahay sheenay sababaha ayna jira wali fadaanaha qof kasta oo ciyaal iyo lan nugul ah in nahaninbana meelo biyo badan ku socdaan buundooyinka gaar ahaan Hiraabta wali aragaanay magaalada Baydhabo dadkii dhan wali hambeena buundooyinka in iyo fiirsadaan wali sababu korta mararka qaar markii isan fiiradaan in biyogasay dadafaan sababu korta dadka isku mid ma ah dhalinyaro yaryara jarta ciyaal yaryara jara waalidiina jara oo nugul wali codsadaana marka qofkasta in diisroogu ciyaalka la reebo meelogaasay nahaninban. Saasoo kale ciidamada amniga wali amrinyiina in dadku ku reebaan meelo noocaas oo kale oo khatarta leh soo dadkaasi khataranin galna nicmada Ilaahay sheeni wal oo mayla raadisa Ilaahay sheeni bani aadam reebo koro laakiin dadaalana nafari degmo kasta oo bii baxdaas ku socoto oo degmooyinka Koonfur Galbeed ee dhan wali mas-uuliyiinta iyo hay'ado amniga waajibaad shoona ay faraane in dadkaasi bal meelo khatarta lukula dardaarmo lukula hadalo dadka wacigelin lan suubi ilaabta buundadan afshirkaay iyo buundadii kale buundooyinkii Baydhabo dadka damaashaadahan isku baxeen ciyaalkii iskooladii hoobada aragto dad badan wali kale ina booli u bii wado arage wali khatar lan ka jaraaha biyoogi booli bantii handeerna i dhatan ba bii socdaan marka wali codsadaan ciyaalka in la reebo ciyaal ciyaal waay dhalinyaro lan reebo kormale waalidiinta reebo korta in idoo ka reebana iyo codsadaan hay-adoo amnigana awaamiirta iyo biyaayan meelogiyo halku wareegdo erhaan in khatara halku wareegdo erhaan in laku wareegdo oo awaamiirtaas lan ku gaansamaya rajeeyan saasoo kale dadka baawurta wadadu oo sixindhalaaneen soo daawayoona mararka qaar wali rajeeyan meeli laka araga askari booliis ee surun oo halku wareegdo ara in la xishmeeyo luku wareegdo khatartaas iyo la badbaadiyo naf badan oo baawureyta wado ama naf badan oo socdaas iyo la badbaadiyo fariintaas yar oo amniga hejey ka saabsan yahay fadaani inuu nasiin la wadaagno eeda ma santiin walina rajeeyna nicmada Ilaahay niishanay Ilaahay inaan ka shukriino meelo khatarta lana unu ku wareegano eedaan mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
xaaladda magaalada baydhabo ayaa cakiran, waxaana cabsi laga qabaa haddii roobabka la idaan in khasaaraha fatahaaddu ay sii kordhi karaan. degmooyin kale oo gobolka Bay ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa fatahaad xooggan oo roobabkaas deerta ay sababeen, waxaana degmooyinkaasi ka mid ah Bardaale, Qansax Dheere iyo Buurhakaba. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.